Kabisono samini laphemhlabeni Abaphezulu yezihlalo nezinkulu zosemhlabeni abafumi Kabisono samini laphemhlabeni Abaphezulu yezihlalo nezinkulu zosemhlabeni abafumi Noma wenyukela indlela ibanzi mfisa ukuyekela Kepho babe emazulwini uthi mntanami kanukhalelani Kobe khaya emazulwini bavumile
Ayabuza abantu